rya jambo ryiza wambwiye Zanzandi konziza wamaye
Nazisoma kumanywa na nijoro
Nazisanzemo amabanga
Amarizo magenzo jya muri rwarurembo
Uri inshuti itamva iruhande we
Uri inkingi iteye ku mutima
Umubisa maso niwantera umugongo Ungiriri ikigongwe uranyemera Mazumbera nk'amazi akonje Ku mutima uguye isari Unkubise amaso we niwantera umugongo Ungiriri ikigongwe uranyemera Mazumbera nk'amazi akonje Ku mutima uguye isari Ya jambo ryiza wambwiye
Yabaye nk'igiti ku mutima
Sanza niko nziza wampaye Yesu
Nazisoma ku manywa na nijoro
Nazisanzemo amabanga
Aho umurizo mugenzi ujya muri rwa rurembo
Uri inshuti itava iruhande we
Uri
Nasumuntu ngo yicuze Boni buchindura magambo Imana sumuntu ngo yicuze Boni buchindura magambo
Oya kandi sumuntu ngo igambirire
Ngo nibuchindure imigambi Oya kandi sumuntu ngo igambirire Ngo ni muchindo de migambi Rya jambo ryiza wambwiye
Yabaye nk'igiti ku mutima
Zanzandi konziza wampaye
Nazisoma ku manywa na nijoro
Nazisanzemo amabanga menshi we
Uri
nkora mutima yanjye Yesu we
Uri nkingi iteye ku mutima
Uri nkora mutima idakoza isoni
Uri nkingi iteye ku mutima
Iruhande we
Uri nkingi iteye ku mutima